kyusemu wekinyizono nsonyiwa ekindeese kwebaza entasiima ebulagiwa abantu b'ensiza okwebaza bandi kibagwanidde omulimu omunene gwe bakoze so nga bannakyewa sikyabugunjuku okwebaza afudde anti takimanya kambawaaneko nga bakyali balamu Njogera kusi balala wabula fansi kilabu Abakoze kisoboka primary sasa leonina Walimu mwami kuma Afuli kalyebala Sedrachi muna museka Jira moja senti Salongo chieka Wawiri wawiri Sepiri ya kahuka Neka oya samu Evi tumaje huli na bandange Mkama ya balondatia Mbazute mwechama Mwine chintu cheba itobumu Echo che mukona Mukama sima te mterebuka Mugende mmaso Praime sasa neona Waliwo musumba kalibala
Okay.
sasane wonna mugende mumaso prime sasane wonna mugende mumaso prime sasane wonna.